shorty, papa.
See man, I can't so
DK, when you think.
Yeah, man, what now? Talking about old father, God, go on and on. Shaka, Teddy, B, lit, tiggo. Ingawa sometime napatana na umati kama juda na kuuza bei dhati. We wakati umenishika hauni yachi, kwanza unanidunga makaimati. Nakuwa rafiki wa dhati. Ingawa sometime napatana na umati kama juda na kuuza bei dhati. We wakati umenishika hauni yachi, kwanza unanidunga makaimati.
Tulia tuli, tuli, tuli za shetani misi kuli, kuli, kuli na mafunga kaki fuli, fuli, fuli DK kwenye bin.
Hajawai, hajawai, hajawai ni angusha.
Hajawai, hajawai, hajawai ni angusha.
Hajawai, hajawai, hajawai ni angusha.
Hajawai, hajawai.
Hajawai, hajawai, mina ye kama suti na dai. Kutoka nizaliwe uwaro, nikicheza na uwaro. Akanitoa chini kwa mtaro, jina lake juu Kilimanjaro. Kutoka nizaliwe uwaro, nikicheza na uwaro. Akanitoa chini kwa mtaro, jina lake juu Kilimanjaro.